MJ the boy. Rolling a Bambi 017. Originally, originally, baby, you are my original. Originally, originally, baby, you are my original. Maisi wote bye bye. Sezani kama mnani rai. Nikona baby na furai. Na tena nyote kaini bai. Wendo malikia. Kila kitu nda kupatia. Kwangu mimi umetulia. Hawajui zira unazo nipatia.
Wangu ni mpone sana, hata nikupe samani. Wendo ni wangu na